I'm on chapter.
Yeah. Download it from ilovezedmusic.com.
Yeah. Sugar daddy win a six pack. Just a clear. Shun care. Yeah. Hati show. Mishi wate mwena sana sana kuba high. Habanewe vamo kete no look what is high. Jil mukamba fuka mwena so we high. Fadi made it in a dressing on the side. Hi, 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 hi. In a dressing on the side. Hi, 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 hi.
Kuchoka chepa kachelu paka mazulu. Kuma hai kwewe nilibepo tulo. Zini mafuno sila semu cha vidulo. Ini pali ponze ni mafuna cha kudala. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Vaka manomo ni mataba yo. Sininga nkale cause ni mazimbela nshava. I don't mind slow. Chenga sina mwemo na nsima. Sininga tebo ingati sina jemo munati. Na papata mumfu inganati. I'm addicted to my high reason like you party. Sibeti kuwa chakolo banani. Don't need your advice life nempi ya fechani. When am I am feeling brave I am cooling on my nerve. Non stop no break non se ni challenge. Ningene samo bonze muma high don't care. Visit trusty pressure chibonze mpaka vichoke.
Nishi wate mwena sana sana kuwa high. Habanewe vamo kete no look what is high. Jenu mkamba fuka mwena so we high. Twadi wede dene dwase mbafe sana. Hai, 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 hai. Dene dwase mbafe. Hai, 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 hai.
Kuchoka chepa kachelu paka mazulu. Kuma high kwewe nilibepo tulo. Zini mafuno sila semu cha vidulo. Ini pali ponze ni mafuna cha kukala. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai.
Jamu kukura kose na kuru. Ay, ni delivera zinda filo kuwa soba. Ndiwa mfo aimbike puka dansi kalasti. Ukuronga kaskuru na vamo ae klasi. Come on baby take a sip and follow me. Bine ipwe muma hero don't follow me. I'm feeling like you nigga looking boring. Kindiwe kama no more sorry. I can't see girls stiff when I need to nicky. Let up boom FC beans up boom uki. Na, you know kamo wa fiash tetin tari kere dem. Kafule kuma I please muka tenike. Kuwa fupu mnoko, kuwa numu numu. Kama numu numu ne, tamba ichiriamu. Wala kwa tamano, wala laba nano. Say no to be numu. Nishi wate mwena sana sana kuwa high. Habanewe vamo kete no look what is high. Jini mkamba fuka mwena so we high. Twadi wede dene diwa se mafe sana. Hai, 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 hai. Dene diwa se mafe. Hai, 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 hai.
Kuchoka chepa kachelu paka mazulu. Kuma high kwewe nilibepo tulo. Zini mafuno sila semu cha vidulo. Ini pali ponze ni mafuna cha kukala. Hai, 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 hai.
Okay, I got you. Why you see it with the beauty now?
Hai, hai, hai.
Niseni hai monga flak yoni bino yo civica. Ma Friday ni mapotolo virimba na matifo. Lelo chili lava guy tidi kuti. Nifuna nichiliza chema ninge paka drip. Utikange na mazolo nga wa ex tito pinga. Na peni faka fest na tunyonyi tu masiva. Loche ni loche ona nkani ya payalula. Na baby ananichinja tena zina chama rura. Hela poba kai kai hero atipwa. Nifuna tisipende so mukamba atipwa. Se ni tusha ni tusekesho mupashi. Manomo te sana vara randa na wakashi. Munga dinene slong, kuno titetesha. Next to the boss, macha ndepe ni peseka. Moto ni keep on pushing, boy never quit. Emu yanga ni masata, no bola sana putik. Roje.
From ilovezedmusic.com.
FBI. Jones. My nigga got you.
Yeah.
Zumbadra. Mr. Bile Fila Fila Yaba. Matu my nigga. Huh. My B.I.G. Valodia. Kuchingwede by Daniel. See you.